min jotti kala kediɓe oɗo wattu sukaɓe ceeyiɓe beltiɓe beltanaɓe mbiyanna bisimilla mabɓe yewtere meɗen wowade ɗum woni kala asawere kikiɗe Mamadou Sama Seck mine wonde ga Oumar Waygalo jaam ñalli Waygalo
mbiɗa selli basu fooɗa e sembe seku
ala ko joganɗami e mbasu o hannde nan
ñalawma hannde nen kala hono kabaru ñawmo noddirta coronavirus ɗum laatiki sababu so wiyama botde niwi ngaji ɗo nokkule ɗoɓe mbomata fa yetto o barngaji ɗi fo udde le leydi meɗen ɗi yewtere meɗen noddirte mini maggo ɗum waran yowade wattu joni dow ko sukaɓe roɓe gondi e nawtirade garen timmini birki sambe calli
jawano fere wiyama batte ñaw coronavirus o lammu o ɓami anniya uddude kola ko woni barngaji kañe nokkuji ɗo bumi watte ɗum woni bodde nuigaji salla mbiyan ñaw o ana pati mbiyan nanggat nokku o kamɓe sukaɓe hono fof ɓe pamiri ɗum Waygalo
ayo ko heewi sukaɓe kay paamay oɗo golle keɗɗen kanko Sali Sissoko ko heɓini hen dow hen
jaaha botna mbasa yaade aɗa wawi heɓude o ñaw e ley hakkille an uddude botngaji naɗo fijete saabe coronavirus ko gollal lobbal min mi animateur so wonko woni ko wartata banggal bottuŋaji ɗo suka fijete jamma ɓe kalnami wona saabe ñaw ok banggal an ga tawede wakkati fo bottuŋaji to fijete to ana hani
Waygalo hono kamɓe jon e nokku ɓene mbi banggal muɗum
wattu joni o hewɓe kay kollitiwiɗan andini ɗum sanne kanko noddirte Abdoulaye Kone o wihi nduɗo sawru sari ana hani ko tawi ndu fiya jamare nde fo
so laamu o wi min udda ko heewi e amen ɓamumɓe ñamale ley bankiji ɗi ñamade mabɓe nden domata sappo e nayon gollonoɓe kan hoɗum ɓe gurata e muɗum so tawi laamu o ɓami ɗi laawi fuu minen golloɓe barngaji ɓe tawe ɗum laato huuɓal fuu e gollirɗe ɗe hono église ngaji misideje faa warde ɗo kurtinoji
jawano feere jahan joni toon sewari mbiyan ɗo sukaɓe mi hakke capanɗe jowa sukaɓe iruɓe hono nokku bankas bañagara jenne duwanza e konna mbiyan paminama do kabaru dawral
ko woni fana muɗum faɓe ƴewto yalanoɓe kaali waddirde jaam e deƴere hakkunde jaleñi gonɗi toon ɗi sembe seko wattu joni en jaara hono kabaru woteji meɗen ɗi gorri
keɗe kabaruji pawiɗi dow woteji député en dow studio tamani
humpitinde fa faamu heɓe
kalden fa pawren
studio tamani ana faaɓo golleji woteji
jawano feere Oumar Waygalo mbiyan fedde sukaɓe lullinde agicat ɓami anniya wadde immadraji kewɗi yalla mbiyan woteji ɗina peewa
le majjum kanko noddirten Ousmane Maygaw goto e laamiɗo ndeɗo fedde keɗɗen mo fa keɓen do hen faamu
min ɓami anniya wadde tenugol yimɓe e ley laawi ande kese ɗi min gaɗi leete e téléŋaji e radio ŋaji ñande ñalowma wote onde temeɗe jeeton sukaɓe min ɓamata so min naɓa nokkule gotirɗe ɗe faaɓe mbawa wallude waroɓe wotude ɓe anda bureau ɗo gottata min ɓaman yiɓe kaybaɓe gollal ngal no yarata e nokkuje ɗe
Oumar Waygalo fo hannde banggal woteji ɗi ministére ɓe mbiyan humaninde aggitere laamu ɓami anniya ɓamde golle sukaɓe hewɗe yalla ɓe gaɗa imadraji carte ɗe mbawa mbiyan carte hewɗe ɓame le Bamako ɗo
ɓeɗo sukaɓe le commune ngaji jeegom gonɗiɗo Bamako ɗo ɓe natan damal e damal fa keɓen famtare keɗɗemo kanko noddirteɗo Hamini Belko Maygaw le duɗo suudu ministre o gollata
antkol carte gotiɗe gol so ɓami temedere fa heɓan hen deɓe na deɓe e sappo les région ngaji ɗi fa warde ɗo Bamako ɗo miɗen gondi e ɓamude laawi ɗo Bamako ɗo dalil muɗum miɗon gondi e ɓamde sukaɓe fa darano gollal ngal jaaha damgal e damgal e ley deɗe ɗe kalna yimɓe nafaka majjum fa min keɓa anniyo darago e
majjumen jahan e yewtere meɗen minimaga jawano feere wakkati joni o en tawki wiide oɗo alhaali o heɓe sembe sanne banggal rewɓe ɓe banggal ɓamude mbiyan poɗɗe siro en e pomade ko nande muɗum yalla eɓe ɓuttida
noon jaati sembe seku ɓeɗo rewɓele wala fof koɓe gaɗirta oɗo golle sona fa ɓeyde gaari mabɓe kañe mbaki mabɓe
jaman ɗum ne yata fi caggal kuteji
noon wori
aywa mbiyan jonka dam keɗɗan ko amsa tiwre heɓane banggal muɗum nde
fa keɓen famtade wattu joni keɗɗen mumini sende bo
heɓɓude dotte mawɗe rewɓe hewɓe ana jiɗi ɗum joni kambar mum ɓeɓe nawtoro dabareji kewɗi bawɗi ɓuttinde dotte e enɗi mabɓe
debbo fuu ana yiɗi jogade dotte ɓutte gorko darowo gaari gongirantewi dayande yuppuma ɗum ɗe miɗa ɓe kolaki kohe mabɓe sa a ɓami worɓe temedere fuu hewre bambara e sappo ɓe a tawan rewɓe jogiɓe dotte ɓutte ɓe jiɗi
yidede yo immade munna e wirawbe hewbe sumawro nina dermatolog holiti wide bebe bama safareji kewdi
won
kulla yogaji anton betede api fimi grek ko jwata maroko kanye fwade mori ko be bamata ko beedi hen dun hono najiniji di nyameten di yidun bebe ngade cialdi mabbe kasen be beedan hen poddele de vitamine goni e mudun tanninoje kebetede le lumuji di hono bubara bani en kanye e dafur ku bani en
ka e wi dogotoro sumawro torraji safaje de anan kewi
ona dalle ele ciotere farmasin fu atawan ana bangal jabetti kanyi e tension so dum boyun lata sababu nyaw mabbe jatin kanyi buttugo jabettingo
min dari hemde akilaji rewbe nawtortobe dun kabe jabay nota de min wobbe jabay fi holitinde wiide bebe nawtoro dun
jawno ferata ma mbion no nyaw kawra virus wurdi wakat juno ma wiide chakde wentere ne yotureji na wodi tam
ay wasembe seku ko hewe yotureji di kafu bortinama de
woni jonka e mu fu fedoto galle
ho mu fu fedoto galle mu du jayal hono hani yewirde tele kanye ko nande mu dun na
sikke wala mbiyan bangal mu dun Umar Waygalo no lati fuf kay no de haban no yewtoro e so jewde silima e ko nande mu dun na hono
non wori wattu jone ndaram birki sembe tialdi
jawano fere federation leddi mali bami andiya darnde tafun kala wol imadraji figol ballon e ko nande mudun batte odo nyaw ode
hono fu dum wori wattu joni o sembe seko
ah kamba dum jati mbiyan nan landi mo kanko laaji adama denko hanni min kanko dunke kabaru mbiyan ha yer haru sembe chaldi wonko hanni amsatu kedden mo
ana rigi kuteji e dadu dirgo fiyo e ballon be tum fiyo e ballon be gubal ana way lata de club ngaji keddo noddude fiyo e ballon be joka e ekita gol mum en go ana way wadde de fiyo e ballon be dadu dira kanyi e ko hem mum en
jawano fere so tiagal leedi ndi ka foliti wiide nyande 33 wiide championnat dum won chan championnat d'Afrique des Nations bantinama
no wodi on do wakkati fu fente UEFA de holiti wiide euro bortinama fa hitane 2021
ne mina dido kabaruji mbiyan sembe caldi timminta yewtere meden hande de
no wori sembe se ko li tindiwir so mboggu weli tan dum yoni dilede fa hande fa ndi efe e nokku suka ko hono andir on do e sede yewtere meden ne noddirten tous o grendan wodi en tawindiran fa le dade dangeje kala bankoro